Nō reira e te matua tapu, mōna i hokai ke hokomatea ia ki runga i te ripeka. Ka hokareia e koe ki runga rawa, hoatu ana ki aia he ingoa, kei runga ake i ngā ingoa katoa, e tai atu whakahua i te rangi i te whenua, i raro i te whenua. Ko e hoki mātou ka tuohu ai, ka hokai ai, ko e hukareiti te ariki, hei hoka kororia e a koe e te matua tapu.